ZNewsAfrica.com.
Kodi ndichifukwa chani chaufuna kunikontolola sori ndimwe ndilini nane ndiwe chabeule ushe sumani chile. That's not my problem. You ni kani ya kosa ni fakemu. Ndimwe nilili niziwa ndala mazanga sizambili. Musa nkontolo lakini kukole wali siye nikole. Seke sana, senina kukondepo. Unambo ni tinki sana. Kati ni kusamba mukazi nkana jini. Bepa wambo samwa na vova la valibe bango posita. Wambo ziona, ndosa kafikati za kaona. So chame, so chame. Chani mwoba pewa na msina singoli osoba. Senenga kuna meni boza. Kani ya chikondi kulina ni maloza. Nisiye ni so chape. Senike ya ringa ono wakame. Nineke ni amate. Mustani meke. Libeta fuli tumiko. So chabe. Tani kunipasa zina la bingo. Yaisi ningave. So chabe. Ndiye mweni lili so chabe.
Na feeling bani fuaka na tre wafuanka pwe batinshaka na ke alemone kashana lende la pe wafuna nika visie batinshaka leke gasuna nikondepo soche nyimbo zanga usa streame soche bati uzafunika ukose cause nikachosa izaendo lila konse. When God says yes kulibianga chite reverse. It might take me 5 years cause patience is the key to success. Ukama ndine chakora nishinaiwe. Kama ndine hule nishinaiwe. Ndine kawala la sinichilaiwe. Ndiye mweni nini sinichitilaiwe.
Suma niseke sana yeah. Senina kukonde. Unambo nitinki sana. Nkani ya malavu mukazi nkala Bepa bambo sama na pati na valibe wango kolewa. Bambo ziho na pewa za kafikati za kauna. So chabi.
So che.
So chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che,
so chabe,
so che,
so chabe, so chabe ndiye mweni.
ZNewsAfrica.com.